Ebe nwere ndị na-achọ nweri mgbe mana fafuru nwa. Agbọghọ bịa mụrụ nwa dozuo nwa ya. Ị maara ife ya bụ nwa ga-abụ. Nwa bụla bịara ụwa nwere ife ọ bịara. Ya bụla nwa bịara ụwa bịago. Nwa bịara ụwa bịago. Nwa bịara ụwa bịago. Nwa bịara ụwa bịago dị mbe ya. Nwa bịara ụwa bịago. Ọ bụrụ n'uche nkata m Chukwu nye onye na-achọ nwa nwa. Na nwa bụ ifu na nwa kego. Onye ọbụla nwere nwa nwere olileanya na ọ ga-abụ ife ngọzi n'ọdịnihu. Agbọghọbịa tụrụ ime ya dọmụọ nwa ya na ọ ga-abụ ife ngọzi n'ọdịnihu. Doo egwu nne ya. Doo egwu nne ya. Doo egwu nne ya. Nyamụtara nyamụta ibe ya. Ewu ewu akwalele. Akwụ onye na-enweghị nwa n'ebe. Chukwu okike nye m nwa. Olisa nye m nwa. Ọ bụrụgodị naanị otu nwa. Ọ bụrụgodị naanị otu nwa n'usoro m. Ewu ewu akwalele. Akwụ onye na-enweghị nwa n'ebe. Omumule.
Omumule kọla
mo. Omumule.
Omumule kọla mo.
Kechi nyere mo.
Na nwa bụ nwa.
Kechi nyere mo.
Na nwa bụ nwa.
Amụrụ nwoke.
Na nwa bụ nwa.
Amụrụ nwanyị.
Na nwa bụ nwa.
Kechi nyere mo.
Na nwa bụ nwa.
Kechi nyere mo.
Na nwa bụ nwa.
High life
nwoke. Amụrụ nwanyị, nwanyị nwa. Nagi kwenekwe, namu nagi yebi. Nagi kwenekwe, Amunagi, ye be. O Munaga, Gregor, Amunagi, ye be. And look at the good. And look at something.
Oh,
nezazi moliba na yoko nyena pom kamara na gaza yasa eh udame buname enye mudame buname go tinyara kanjaga eh udame bunam oye mudame bunam oliba na yoka mwe kule bunam kanjaga oye mudame bunam o Ebuna mo ganjaga, ebu mo boja me wilo, aji muda me buna mo. Oden no chino num, oden na kabo mo bo el, ama mo ma, even jibu wa bebu, ebu na tanu shim, ah. Even jibu wa bebu, ebu kati mo njarum, eno wa neke lo neke. Oye muda me buna mo, enye muda me buna mo. Eba wale ndiga nete, ebi ibedi mbage sudia, ibedi mbananya yiyo. Oye mbana nyoku dimba,
aiga zaboka mbulai.
Oye mbana nyoku dimba,
aiga zaboka mbulai.
Iba yoku na Lagos,
aiga zaboka mbulai.
Banyoku na Abuja,
aiga zaboka mbulai.
Wabudoni na Nigeria,
aiga zaboka mbulai.
Wabugadi Malaysia,
aiga zaboka mbulai.
From South Africa ndomba,
aiga zaboka mbulai.
Wabudoni na Nanibo,
aiga zaboka mbulai.
Yebu na Mukajaga, yebani boja mbewilo. Like on your sinachia, of a monk and a woman. But also, if you want to go, but I'm not going to know, but I can hardly give them Melia. You can enter in there on Nana, and you might be the rich young woman. We don't know why in London, but you want to know why God the one to be even double, and then never on your own. Ewu mo ni be ga ta na to kan ku enu ade kulu bi ayi ni mo Ewu mo na ken ti ki shu e do bo so yi mo ma de ke ga ta e si wa wa lo bi no bo si oyi mo e do bo si bi afu ma nya oyi mo
Oliva
Bonyakulo, Oliva na yo Oliver, Oliver,
I'm
bully, he been able to do no one. When you would win a no one, when you believe in your baby, when you won't even have for that, and never mind a catch your car. Oh, where am I doing? Where am I going? make a girl, come make a boy, as I am. If I'm a man and no one, many the more, Yami and my holy that you walk again. Become one and back, come on, and no one. Because I did on the one when there. When you want to learn the girl, then no one.
Casa did on the one with them.
casa casa de no no wa Kika muo no melo nye kagio pina lea Munye ne mwereko, ere ye bere Munye ne mwereko, nona fufu Munye ne mwereko, ere ye bere Munye ne mwereko, nona fufu
Hi Live NG.com.
Welcome, my dear Bunya.